hii ni bang yo. Usiku na weweseka na kesha silali vyema yo. Silali vyema ho, silali vyema kapuku na tetemesho. Na pesa ndo kitu sina oh, ndo kitu sina oh, ndo kitu sina. Simanishi mifukara no, kwenye mapenzi ama young billionaire. Mitajiri nitaji tiba mbadara ho. Kama mpenzi mesha nitishi wawili, tishi wawili. Ulipochekwa na wenzangu mibado nikulilia dia. Yeah, yo, ukafuta na chozi langu chafuni kwa sindi lia lia. Yo, uripo ni kumbasio meniteka. Mateka staki kukokorewa. Ukideka mina deka loku ludi ndachelewa. Punguza mawazo hasa minichanya kile dara. Chunguza na kupa chance. Monster dome bora tumetoka. Bari safari jafika mwesho. Timisho ra safari feleo nizikwe kesho. Kwangu we ni special mateso tukumilio. Sihofu na kuja leso chozi lako nifuti. Kwangu we ni story kukufatiria sito sito. Ungekuwa mdori kwangu mtoto. You're my everything and more, everything and more. Everything you're my everything and more, everything and more. You're my everything and more. Girl, you're the only one that I truly adore. When the rug will keep it real. That's not breaking up, not breaking up, oh no.
Wanakuna jama, wanasema msoja kuyu mtoto sija kata tama. Baby unajua kunga, neza sema town nzima wepe kiako. I say no designer, baby simama kama boss, nitasimama bodyguard. Penzi lako alina mkosi, ani ndo kwanza tuko final. Na kaza silegezi, mapenzi haya na mfano. Jewai sema siwezi kakupima, nisha pima, nisha jua uzito. Takulinda vyema kwanza we mpaka watoto. Nitafanya show kini tenga mami. Na kupenda tu peke yako nielewe.
You're my everything and more, everything and more. Everything my everything and more, everything and more. You're my everything and more. Girl, you're the only one that I truly adore. When the rug will keep it real. That's not breaking up, not breaking up, yo no. Penzi lako kama mnyama mwindaji. Misina hofu, misina hofu. Misina hofu, sinipende kisa drama upofu. Ndanya jokofu, ndanya jokofu, ndanya jokofu yo. We kwangu ni nyavu, samaki misikwe peki. Achana na wapu mbavu, joketi mindo kidoti. You my everything, forever ndo kila kitu. Asubuhi njema tea, we chapati mindo supu. We kwangu ni special, penzetu itabaki hisa. Lusulusu kuskani kadi mponjani na kuja memory. Shenza wanadabu ni snitchi nikiona we. Majunguze datarabu mponjani baby mpoke. Mdomo wako upo sex ni special kunikisi mi. Nikiona we who relax my baby back to me.
You're my everything and more, everything and more. Everything and more, everything and more, everything and more. You're my everything and more. Girl, you're the only one that I truly adore. That's not breaking up, not breaking up, oh no.
Yeah, yo, type of guy, this, I'm such an event. SCP Simba Mkari, in a Maasai music.